hakuna aliye kama wewe Bwana Mwana. Naomba Mungu nisaidie, Mungu ishe milele Bwana. Naomba hata kuamini.
My brother, what would you like God to do for you?
Pastor, that's a dream.
Sikia